moto na velo, na koma kotambola na nzete, na koma moto na bakane. Babeki ye 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 ye. Bakoma komema banana bango, bakatisa mangwe.